Radio Ijwi rya Amerika. Turabashuhuje inshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere tuyahere muri Uganda, aho Minisiteri y'Ubuzima muri icyo gihugu ejo yatangaje ko abantu barenga 150,000 bamaze kwandura virusi ya corona yo mu bwoko bwa Omicron. Ibyo bibaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'icyo gihugu atangaje ifungurwa ry'ibikorwa harimo iby'ubucuruzi n'amashuri yari amaze hafi imyaka 2 afunze. Ignatius Bahizi i Kampala muri Uganda.
Kuri ubu ubwoko bw'icyorezo cya COVID-19 buzwi nka Omicron burimo gukwirakwira mu bantu ku muvuduko wa 21% ku munsi mu cyumweru kimwe gishize, bingana n'abantu 1,300 bandura buri munsi, nk'uko Minisitiri ushinzwe amagara y'abantu Dr. Jane Acheng yabitangaje ubwo yavugiraga mu nama n'abanyamakuru aherekejwe n'intumwa y'umuryango wita ku magara y'abantu ku isi hose mu gihugu. Minisitiri yavuze ko igihugu kitakiri mu bihe byo gukumira icyo cyorezo nk'uko byari bimeze mbere, aho abanduraga ku munsi bari hasi ya 5%, ubu akaba ari igihe cy'inkubiri ya 3, aho ubwandu bwagiye buzamuka bidasubira inyuma kuva mu ntangiriro z'ukwezi gushize kugeza n'ubu, bitewe n'uko
limited adherence to standard operating procedures in most of the places, crowding in social places,
kubera ubutubahiriza amabwiriza yo kwirinda guhura kw'abantu benshi cyane cyane mu bihe bishize byo kwizihiza Noheli n'umwaka mushya, n'imyumvire itari yo yuko abakingiwe badakwiye kubahiriza amabwiriza yo kwirinda n'abanduye kuba batakishira ahantu hiherereye kugira ngo batanduze abandi. Ibi birimo kutwereka ko tudakomeje kuzirikana amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo, dushobora gusubira mu bihe bikomeye nk'ibyo twanyuzemo mu gihe gishize.
And to suffer all the disruptions from returning to our normal lives.
Uyu muvuduko w'icyorezo umeze nk'umuriro w'umwiki mu byatsi byumye uje mu gihe umukuru w'igihugu yaraherutse gutangaza mu ijambo rye risoza umwaka ko igihugu cyiteguye kongera gufungura ibikorwa byose mu gihugu birimo n'amashuri yose, dore ko ayibanze n'ayisumbuyeho yari amaze hafi imyaka 2 afunze kuva icyo cyorezo cyagereye muri Uganda.
We now intend to fully reopen the economy as well as education.
Ati ubu duteganya gufungura ibikorwa byose mu gihugu birimo ibikorwa by'uburezi hamwe n'ibisata by'imyidagaduro. Igisata kireba uko abantu bagenda kigiye gusubukura ibikorwa byacu 100%, ariko abagenzi bose hamwe n'abakora muri icyo gisata bose bagomba kuba barakingiwe kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda arimo kwambara udupfukamunwa. Amashuri y'ibanze aya primaire na secondaire azafungura tariki 10 z'uku kwezi kwa mbere. Ubu bari imyanya yo kwidagaduriramo n'ibindi nk'ibyo bizafungura nyuma y'ibyumweru 2 amashuri amaze gufungura, kimwe no gukuraho umukwabu.
That's when we ended the curfew.
Nyamara ariko nubwo icyari cyaratumye ibi bikorwa birimo n'amashuri bifunga kiyongereye kuruta uko byari bimeze mbere, guhera ku wa mbere tariki 10 amashuri azatangira gufungura nk'uko byateguwe, ariko amabwiriza yo kwirinda agakurikizwa kimwe no gukomeza gukingira abatarakingirwa. Amwe mu mabwiriza mashya yatangajwe n'umukuru w'igihugu nuko ubu ari ngombwa kugira ngo buri muntu wese akingirwe, kandi ko uzaba adafite ikarita yerekana ko yakingiwe atazemererwa kugira mu myanya imwe n'imwe irimo nko mu modoka zitwara abagenzi, kandi ko n'abanyeshuri bose bagejeje imyaka 18 bakingirwa. Ubu ministeri akaba igiye kujya mu mashuri yose gukingira abagejeje iyo myaka. Iri zamuka ry'imibare y'abakomeje kwandura iki cyorezo ariko ntabwo riri muri Uganda honyine. Ukurikije umuryango wita ku magara y'abantu ku isi hose umuvuduko w'abandura wiyongereye cyane, ndetse n'uw'abantu icyorezo kirimo guhitana ku munsi. Uhagarariye umuryango muri Uganda Dr. Jonas Degen yavuze ko ingaruka zikomeye zigiye kugaragarira ku mugabane wa Afurika.
For the first time in the last
Ati n'ubwa mbere bibaye kubona abantu basaga miliyoni bandura mu gihe cy'icyumweru kimwe cyonyine ku isi hose. Ku isi hose, umubare w'abamaze kwandura kuvaho icyorezo cyatangiriye urimo gukabakaba imiliyoni 300, kandi mu masaha 24 ashize abantu basaga 8,000 bamaze guhitanwa n'icyorezo. Ibi binarushaho kuba bibi cyane ku mugabane wa Afurika, kuko abantu bamaze gukingirwa baracyari bakiya cyane. Ku bijyanye no gukingirwa cy'icyorezo, Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri Uganda ivuga ko abantu basaga gato 12,000,000 aribo bamaze gufata urukingo rwa mbere ku bantu 22,000,000 bagambiriye gukingirwa mu cyiciro cya mbere. Kandi ku bamaze gukingirwa abasaga gato 4,600,000 nibo bamaze gufata inkingo zose. Hari n'abatangiye gufata urukingo rw'inyongera, barimo n'umukuru w'igihugu wafashe urukingo rwa gatatu muri kino cyumweru. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Arakoze Ignatius. Tuve muri Uganda tuje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage bateshejwe ibyabo mu karere ka Bibogobogo muri teritwari ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo ejo kwa gatandatu bakoze imyigaragambyo yo kwamagana icyemezo ingabo za MONUSCO zafashe cyo gukura ibirindiro byazo mu Bibogobogo mu gihe ako karere karimo umutekano muke. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yakurikiranye iyo nkuru.
Abaturage babarirwa mu 100 bo mu Bibogobogo bavuye mu mihana yo mu Bijanda, Gisombe ndetse no kwa Matare bakora imyigaragambyo berekeza kuri MONUSCO iri mu Bibogobogo, bayisaba yuko bayareka kuva muri ako karere kuko karangwa mu mutekano mu kutegwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Umuhumuza Jacques n'umwe muri abo baturage bakoze imyigaragambyo yabwijwe ijya Amerika ko bakoze iyo myigaragambyo nyuma y'ingabo za MONUSCO zari zisanzwe zibarindira umutekano zifata icyemezo cyo kuva muri ako karere.
Imyigaragambyo yakozwe kubera ko MONUSCO ya yimutse kuva ejo yatangiye gusambura aho yari izi muri kayabo batwara ibintu byose, kandi batamenyesheje nyine abaturage n'inzego za gisivile ziri aha nyine abantu tapre. Ibyo bitera abaturage impungenge, bituma abaturage uyu munsi kuwa gatandatu bazinduka kugira ngo bamenye impamvu z'iryo sambura no kwimuka, kandi mu gihe bari bagikeneye ko MONUSCO iguma hano kubera ikibazo nyine cy'umutekano muke ugihari ukivugwa hano.
Iyi gahunda yo kuvana ingabo za MONUSCO muri ako karere ka Bibogobogo iteye impungenge zimwe mu mpunzi kuko zicara zibasirwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Ngira Umukiza David ni umuyobozi w'impunzi ziri mu Bibogobogo.
Impungenge dufite kuza MONUSCO kugenda, MONUSCO yari yaje gucunga abaturage. MONUSCO urabizi kuko igihugu udahangagwa, igihe tutewe abaturage urumva ni abenshi niyo bahungiraga, urumva nicyo zizo mpungenge ziri ubu nyine bakaba barongo baragenda, kandi nta mahoro dufite. Ibitero biracyari byinshi, n'ubungubu dufite amarimera avuga kuko ibitero biri hirya hino. Nizo zatumye abaturage baje kuri MONUSCO kwamagana kuko tutagomba kugenda. Ubushize baraduteye abantu bariyo bahungira bahungira muri MONUSCO. Nuno munsi impungenge abantu bazire cyane nuko bari banze ngo hariya muri MONUSCO nta muntu uzagirana ni muri oni.
Umuyobozi wa MONUSCO mu ntara ya Kivu y'Epfo na Manyema Karna Soro yabwiye Ijwi rya Amerika ko impamvu bari gukura ingabo zabo za MONUSCO mu Bibogobogo ari uko bashaka gutuma izo ngabo ahandi, kuko mu Bibogobogo hari igisirikare cya FARDC. Yagize ati mu kwezi kwa 11 nibwo ingabo za MONUSCO zoherejwe gukorera muri ako karere ka Bibogobogo kibasiwe n'intambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho yasenye imihana irenga 18 ihitana abantu 30 mu kwezi kwa 10 k'umwaka 2021. Vedaste Ngabo ku bwa Ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ejo Ikaze cyane uteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 bice bitatu FM. Iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye uyisabye Christine mfatanyije na mugenzi wanjye
Anissa Bin umukunzi. Murabyumva ko iki kiganiro cy'uyu munsi kigiye kuyoborwa n'abakobwa gusa.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Sabi amakuru y'iminsi.
Amakuru ni meza rwose, nizere ko nawe umeze neza.
Niko bimeze. Reka duha abakunzi bacu ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Sabi, mu kiganiro cy'uyu munsi se turaganira kuki?
Mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana, cyangwa se muri make ijambo dukunze gukoresha baba muri ghetto. Hari bamwe rero mu bavuga ko bidakwiriye, abandi bakabona ari ibisanzwe. Turaza kumva ibitekerezo by'abantu batandukanye muri iki kiganiro, tumenye icyo babitekerezaho.
Ubusanzwe habaho impamvu nyinshi zituma umukobwa cyangwa umuhungu bafata umwanzuro wo kujya kwibana, kuba muri ndigenga nk'uko bamwe bakunze kubyita, cyangwa se kuba muri ghetto. Muri izo mpamvu harimo kwiga akazi n'ibindi. Nubwo ariko ibi ari ibisanzwe bibaho, hari bamwe mu bafite ishusho baho umukobwa wibanye muri ghetto, aho usanga abantu bamwibazaho, ndetse bamwe bakabihuza no gukemanga imyitwarire y'uwo mukobwa. Ubundi rero hano iyo tuvuze ghetto, ubusanzwe ni inzu nto iciriritse ishobora gucumbikira umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu batari benshi. Gusa ariko iyi nzu akenshi ibiherereye mu mujyi.
Yego, aha kandi usanga umubare munini w'abantu bihuza no kunanirana, ndetse ugasanga ishusho sosiyete iha kuba umuhungu yakibana cyangwa se yaba ghetto itandukanye n'iyiha umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana, mu bihugu nk'u Rwanda bitaramenyerwa cyane ku mwana w'umukobwa yajya kwibana. Ariko buriya nko mu Burayi akenshi ugejeje ku myaka 18, ababyeyi nabo barabigushishikariza.
Yego rwose, akenshi iyo umukobwa afashe umwanzuro wo kwibana, usanga hari abumva ko agiye kwigenga, bityo bigatuma agira ingeso mbi zitandukanye.
Aha kandi nituvuga kwibana, kenshi hari igihe ubona amahirwe y'akazi kure y'iwanyu, tuvuge se wenda utuye mu ntara ubonye akazi Kigali, biragusaba kuza kuba hafi y'akazi, n'izindi mpamvu zitandukanye ziragusaba kuza gufata inzu ukaba wibana. Aha rero ugasanga igihe umukobwa afashe uyu mwanzuro, bamwe mu bamukikije bumva ko bidakwiriye kuba yakibana.
Mu kiganiro cyacu turaza kumva icyo abantu benshi babitekerezaho, ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibana muri ghetto. Ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana muri ghetto?
Mugenzi wacu Noel Manishimwe rero yaganiriye n'abaturage bo mu turere twa Kirehe na Kayonza, reka tubumve.
Ngiye mukobwa uri muri ghetto na bintu byinshi mwibazaho, kuko umuntu wese afite uburenganzira bwe. Ahantu wumva haguhaye amahoro niho ugomba kuba, ubwo ukifatira imyanzuro y'uburyo ugomba kubaho no kwicunga.
Ariko abakobwa nabo barwajya muri ghetto afite impamvu. Muri ghetto umuntu ajyamo ari uko iwa bumwe byamunaniye.
Ariko abagabo cyangwa abasore bahita bumva ko yabaye. Baba bumva yuko nyine avuye iwabo, hari imico wenda yahunze, nk'ababyeyi bamwirukanye akavuga ati kambe ngiye, ariko abandi bo bagahita bumva yuko yagiye mu Burayi.
Umukobwa agiye muri ghetto, ubu tumufata nk'indaya. Ni ukuvuga ngo uriya umwana wataye ababyeyi, hari imico agenda abasha gukura hanze itandukanye. Ariko nabo nanone ndivuge ngo bose niko baba indaya, bitewe n'uko buri muntu wese ari ubuzima aba yakuriyemo butuma ashobora kugenda agafata ghetto. Urugero buriya umwana ashobora kuba yarakuze abona iwabo hari amakimbirane, ya makimbirane akabasha gutuma umwana ari buhunge, akavuga ati ikiri buma amahoro nuko ndi bugende nkajya mu nzu yanjye nyine.
Kuba muri ghetto harwa aba muri ghetto kubw'akazi kawe, hari ubwo ubusa ufite intego, ariko mu rugo utabona akanya kubw'ababyeyi babi ukajya muri ghetto kandi ukagira intego.
Ngemba mbona ari uburaya kuko aba yarananiye ababyeyi. Umukobwa uba muri ghetto hari igihe aba yarananiranye, umwe ajya muri ghetto akabura n'amafaranga ahitamo umwuga w'uburaya.
Ahanini umukobwa akaba muri ghetto hari igihe bituruka ku makimbirane abera mu miryango, nk'ababyeyi bagahama bakimbiranye n'abarwana, ubwo yabona ubwo buzima bumunaniye akajya muri ghetto.
Akenshi urabona harya bari umukobwa ugenda agataha igihe ashakiye bwije, noneho wabo bamubwira nabi akumva bamufashe na nabi na wakajya gushaka ghetto ye
umukobwa uba muri ghetto ngewe mbona atari ukubera uburaya ahubwo ari ugushakisha ubuzima nko kuri iki gihe hari umuntu aba yarize akabona akazi ari umukobwa akakabona ahantu kure bigasaba ko ashaka ghetto yo kubamo kugira ngo akore akazi neza kahareta
biterwa n'impamvu yari hari ukuntu nshobora gufata ghetto d'umukobwa ku mpamvu z'akazi kogosha gusuka no kwigisha uri umwarimu ariko ari no gufata gato ari uburyo bwo kuba warananiranye n'ababyeyi oya ntago nawe twabaciraho iteka
reka dushimire mugenzi wacu Noe ndetse nabo baganiriye aha mwimviye ko hari ababafata nk'ibirara abandi bakabafata nk'aho ntacyo bitwaye bitewe n'icyatumye bibana cyane ku mpamvu zitera kwibana ari nyinshi
dukomeje n'ikiganiro cyacu ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5411 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM
Reka twakire Christella atugezeho ibitekerezo byanyu mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo Christe ndabona umeze neza cyane
Yego meze neza cyane namwe ndabona mumeze neza tugeze muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo by'abatwandikiye rero hari ubutumwa tumaze kwakira kuri insanganyamatsiko ivuga ku bakobwa bibana kwihuse Gasasira Théogène uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati nta kibazo bikwiye guteza kuba umukobwa yatura muri ghetto kuba yagira imyitwarire mibi biterwa n'uwariwe ikibazo si ghetto kuko hari n'ababiwabo ariko bakananirana Nahirambo na Kenny uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati ubundi umukobwa ufashe icyemezo cyo kujya kwibana muri ghetto abagamije kwicuruza no kwiba iki cyari gitekerezo cya Kenny naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati kuba umukobwa yajya kuba muri ghetto ntibikwiye guteza impungenge kuko muri iyi minsi bidusaba gushakisha buke rero burara bwa mutwe w'ubukora ntabwo abikora kuko yibana n'utahi wabo arabukora dukomeza Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yagize ati kujya muri ghetto biterwa n'impamvu zitandukanye ahubwo ghetto yoroshya ubuzima mu buryo bw'imibereho ubu nibwo butumwa mumaze kudusangiza ariko mwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeze mu byohereze ndakomeza kubyakira
Christella arakoze cyane namwe mwatwandikiye mwakoze cyane ariko se Christe wovuga iki kuri ingingo byaba byarakubayeho se cyangwa uzi uwo byabayeho
Anje nzi uwo byabayeho nzi mfite inshuti zibana muri ghetto kandi mbona imyitwarire yabo ni myiza kuko nanjye mpamya yuko uko umuntu yitwara waba ubiwanyu waba uwo yibana imyitwarire uzagira izaturuka muri wowe ntabwo izabishingiye ngo nuko wibana kwibana ntago ari byo bisobanuye ko uzahindura uwuriwe oya nge nuko ndi kubyumva
yego uko niko Christella abyumva reka mbibutse ko icyari ikiganiro ejo muteza amatwi mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda mu kiganiro cya none turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri ghetto mu ndimi z'amahanga
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/78/5411 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM
Ibitekerezo bitangwa n'abaturage bo mu bice byo mu ntara y'Iburasirazuba twaganiye nabo muri iki kiganiro byumvikana mu kudahuza kuko bafata umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana mu nzu n'uwa ya wenyine mu cyo abenshi bazi nka ghetto Hari abavuga ko ari uburara, abandi bakabyita uburenganzira n'ubwigenge budafite icyo butwaye. Ese ubundi Sabi, wowe waba hari icyo ubiziho? Mbese wowe ubibona gute?
Ngewe rero ntabwo nibanye, ariko mfite inshuti zanjye zibanye. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye kuko twaraganiriyeho kuri iyi ngingo. Hari umwe rero wambwiye uburyo nyirasenge yamubwiye ati ni wowe mukobwa dufite, ntabwo dushaka kukubura. Mbese byaramugoye kubumvisha ko nta kibazo, kandi mu by'ukuri yari abonye akazi kamuhemba neza.
Hari rwose n'umubyeyi utabikozwa. Mu gihe hari abanenga abakobwa bivana mu nzu zimenyerewe nka ghetto, bavuga ko bibasunikira kwishora mu ngeso mbi zitandukanye. Ariko kwitonda Clarissa wibanye muri izi nzu mu gihe cy'imyaka 8, avuga ko byose biterwa n'intego wihaye, kandi ko iyo uyikomeyeho bikugeza ku rwego rwiza rw'ubuzima. Ni mu rugendo rw'ubuzima bwe bwa ghetto yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore mu kiganiro ejo.
Ghetto ni izina rizwi cyane n'urubyiruko, ndetse hari na bamwe mu babyeyi barizi. Ahenshi mu Rwanda rimenyerewe ishatse kuvuga inzu zikunze kuba ari nto, zigizwe n'icyumba kimwe, uruganiriro n'icyumba kimwe, cyangwa se ibyumba bibiri, kuko hari n'abahitamo kubanamo. Kwitonda Clarisse ni umwe mu badamu babaye muri ghetto mu gihe cy'ubukobwa bwe, ndetse ayibamo igihe kinini kingana n'imyaka 8. Aha aravuga uburyo byamugendekeye ubwo yanzuraga kwibana bitewe n'akazi yari abonye nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye.
Ku rugero nkanjye, nkigera muri ghetto naravugaga nimva mu kazi nyuma y'akazi ndakora utundi ajya mu masuku yo mu rugo. Akenshi wenda ntago yari iminsi yose, yindi minsi ndajya ku rusengero, twagiraga amateraniro ya nimugoroba. Ese nyuma y'ibyo ngibyo ukumva wenda hari umuntu uguhamagaye ati ka kazi ko katarangiye, akakubwira ati ese ko ntaherutse kukubona, tubonane dute, tuganire gute? Ikintu byagiye bimfasha ni ukwihisa nkavuga nti no, izi saha ngomba kuba ndi mu rugo kugira ngo mbone n'umwanya wo kuruhuka, kugira ngo ubuzima bwanjye bw'ejo, akazi k'ejo nzagakore neza.
Mu buzima avuga ko yahuye n'abarebera imyitwarire ye mu yindi ndorerwamo kubwo kwibana mu nzu.
No mu muryango ubugeramo buri wese abafite impungenge, avuga ati uribana uba hariya wenyine, nta wundi muntu mubana. Ese ubungubu ntago bizatuma wenda wahinduka karara cyangwa bizatuma ujya mu bundi buzima, hakaba hari umuntu wagufatirana. Amagambo y'urucantegeyo ntabura. Iyo uba muri ghetto akenshi hari igihe bakwitiranya bakavuga bati umukobwa ungana kuriya kuki aba muri ghetto? Ese si uburyo bwo kugira ngo abone uko abana n'abagabo, cyangwa abone uko abonana n'abandi mu buryo bworoshye, cyangwa ajye agira igihe cyo gutaha mu masaha ashakiye?
Gukorera ku ntego ngo nibyo byafashije Clarisse gusohoka mu buzima bwa ghetto gitwari.
Iyo we hari intego wihaye ukavuga uti hari ikintu nshaka kugeraho, urumva wenda ugiyeyo mu buryo bwo kwiga, njye nagiyeyo mu buryo bw'akazi, hari ugiyeyo mu buryo bwo kwiga, ariko byose ukavuga ati intego yanjye ni ukora wenda kugira nzagere kuri iki n'iki, cyangwa ngiye kwiga kugira ngo maximize mbone amanota yanjye, bigomba kugenda gutya, hari ingamba ugenda ufata.
Kuri ubu ni umubyeyi ufite urugo ruhamye ndetse akaba abayeho neza. Aragira inama tanga muri rusangi.
Hari ubuzima bw'ishuri, hari ubuzima bwo gushaka nyine ubuzima bitewe n'akazi, hari imibereho abagushoka bo ntibabura. Icyambere ugira intumbero ukavuga uti ubuzima bwanjye ndashaka ko buvaha, wenda mu myaka 5, mu myaka 6 ndashaka kugera aha, mba kwirinda, ngomba kwiyubaha, kuntu ubona ubuzima bw'umuntu busandaguje, ukabona nawe ubwe nta murongo, ukabona abaho nk'uyu munsi gusa.
Ndamushimiye cyane kwitonda Clarisse. Mwiyumviye uburyo kuba muri ghetto ntacyo bitwaye igihe wagennye uburyo buhamye bwo kwibamo, ndetse n'uburyo ushobora kuganza ibicantege na moshye. Ndishimwe Honore mu kiganiro ejo.
Kristi, reka dushimire Honore ndetse na Clarisse kwitonda. Ati biterwa n'intego wihaye, ariko nanone by'umwihariko n'icyo ushaka. Ati igihe cyose uzi ikikujyanyemo, niba ari ishuri ukamenya ko ari ryo rikujyanye nta kindi. Mwumvisha uburyo rwose byamugendekeye ndetse n'inama atanga.
Yego rwose. Ikindi kandi ati nubwo wenda buri gihe atari buri wese wibana kubwa impamvu nziza, cyangwa se wenda ngo havemo ingaruka nziza, kuko hari n'abahuriramo n'ingaruka zitandukanye nko gutwara inda ndetse n'ubwo burara. Ntabwo bivuze ko muri rusange kuba umukobwa yakwibana bisobanuye burara cyangwa se imyitwarire mibi. Ngira ngo twumvishe ko yiyibanye kandi bikagenda neza ntagire ingaruka mbi ahuriramo nazo.
Dukomeje n'ikiganiro cyacu. Ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728 0282 32, cyangwa se kuri 0778 0581 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ni ikiganiro cyo mukomeje gukurikira gitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku myumvire abantu bafite ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri ghetto. Christy dukomereje kuyihe nkuru.
Mu kiganiro cyacu twumvise ibitekerezo by'abantu batandukanye ndetse twumva n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibanye mu gihe kigera ku myaka 8. Twanashatse kumva aba bacumbikira ese bo babona aba bakiriya babo ari bo bakobwa bibana biba bimeze gute. Kumva inkuru ya mugenzi wacu David Etimana waganiriye na Hakizimana Antoine ufite amazi akodesha ukandi abaza bamugana cyane ngo nabakobwa.
Nitwa Hakizimana Antoine, ntuye muri uyu murenge wa Byimana muri aka karere ka Ruhango. Iyi ngiye ni business nakoze, nafashe umwanzuro nubaka izi nzu, ndavuga ati no muzabukuru zanjye nzabe ndi umusaza witeze imbere, ndi kugaburirwa n'ibyo nakoze. Ku bantu bo gucumbikira bo ncumbikira buri cyiciro, umuntu wese ushaka inzu nitaye kucyura icyo umpa amafaranga ngo uhe inzu. Abakobwa barahari kuko akenshi nkunda no gucumbikira urubyiruko cyane.
Kubera icyo ukunda gucumbikira urubyiruko?
Kubera ibigo by'amashuri biri inaha bigabanataha, hari abaturuka impande n'impande baje kwiga muri ibi bigo nk'abacumbikira. Ariko abakobwa nibo mbona benshi bakunda kuza kunyaka inzu. Urabona iyi kaminuza harabigamo akenshi nibo bakunda kuyinyaka.
Hari abantu bagifite imyumvire ku bakobwa bibana cyangwa se baba bicumbikiye nk'uko ko rimwe na rimwe bari birara abandi bajya mu ngeso mbi. Ese wowe muri abo bantu ucumbikira, muri abo bakobwa ucumbikira, ubabona gute?
Rero wa musore we, urubyiruko rw'ubu ngubu rurimo ibice bibiri, harimo babandi bita abagifite umuco, noneho harimo n'abandi ubona basa n'abataye umuco. Hari abakobwa bamwe na bamwe ncumbikira ariko ugasanga nibirara niko nabyita, nkabona yinjije abasore ngo barigana. Nge nkabyihorera nyine kuko icyo mba narabahaye ni inzu zanjye gusa. Ariko ntabirengeje ingoyi, hari n'abandi bakobwa usanga narahaye inzu nkabona n'abana beza pe, bakajya banaza n'abagenzi bo bagasengeraho. Ariko hari n'uwema inzu hanyuma y'ukwezi cyangwa abiri nkumva ngo bamuteye inda. Urumva abibirara bariho ariko n'abitonda bariho. Urubyiruko rw'ubu ngubu inama narugira ni uko mbere na mbere nibafate umwanya bitekerezeho. Nicyo cya mbere umenye ngo niba uri umwari, niba uri umusore, ikintu cya mbere ni ukwihesha agaciro, ukirinda ingeso mbi. Akenshi na kenshi ugakunda kugira kominikasiyo n'ababyeyi bawe kuko niho uburezi bw'ibanze buturuka. Bite kuganira ku bantu bakuru, baganire nabo bababaze ati bikorwa gute, kuko urabona kera twebwe impamvu kera tutijandikaga mu byaha twari dufite umuco.
Antoine akunze gucumbikira urubyiruko rwiganjemo abakobwa. Ati abantu baratandukanye, abibirara bariho n'abitonda barahari. Ati ni byiza kwitekerezaho ukihesha agaciro.
Nibyo koko, ntabwo twakwirengagiza ko hari ababigiriramo izo ngeso zitari nziza, ariko nanone hari n'abandi badakuramo ingaruka mbi
cyane rwose. Buri wese agira intego ye mu buzima, gusa umuryango nyarwanda wareka kuzajya wumva ko umukobwa wese ugiye kwibana muri ghetto ari ukubera uburara. Ndabyibuka ari ahantu hamwe nari ndi kumwe n'abashuti banjye turi kuganira ku buryo umuntu abayeho, umukobwa umwe avuga ko yivana, bamwe bagenda babivuga nabi ati njye ntago mbikunda, bagaragaza uburyo butandukanye bagenda bamubona mu ishusho mbi. Hari ariko n'abandi bagaragaje ko buryo umukobwa wivanye abashoboye kuko bimufasha gufata intego ye mu buzima. Ikiganiro ejo na tugisoreje nshimire wowe wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo byawe. Reka nshimire nanone Nijye na Roger wari uyoboye ikiganiro ndetse na Mizero Crispe wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Njye wabagezagaho ikiganiro ndi Bisabye Christine ndetse na mugenzi wanjye
Anissa Bin Mukunzi. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Jeffrey Mutagoma mwumva kuri mikro ni nawe washyize hamwe ibi.